kibaria duma sinan tulanta bunagun kan farafina gun kan krenkren nyana farafina tlebi yanfana mime zone ufoa a okofo coronavirus banami tun kera sababu ye kan u17 farafina sinan tulanta demse minu sima temesantan olon flakan kuluka maroko bafen ngone kele eliminatoro sunzuru ubla la wati werela a eliminatoro be damine san were san bafen ngone kele janvier kalo la kadam na tlem ngone kononton ku kunche san were février kalo o san bafen ngone kele o tile wolon fila la a eliminatoire ɲɔgɔndanw be tan sierra leone jamana kan hakilina jiginna turnuwa ufoa a kalifikatif a tun ka kan ka tan desanbri kalo ye min bantɔla filɛ k'a damina tile 11 ka taa bila tile 21 na mali bena ye eliminatoire nunu kɛnɛ kan ka fara mali kan cape vert gambi guine guine bisao liberiya moritani senegal ani sierra leone jatigi jamana kɔnɔntɔn don hakilina jiginna kabini san 1995 kan u17 ɲɔgɔndan be senna mali y'a jɔnjɔn ta siɲɛ fila ka tugu ɲɔgɔn na hakilina jiginna o kɛra san 2015 ani san 2017 n'an bɔra o kɛnɛ kan an be kuma kan u20 kan u17w kɔrɔw don farafina senatolantana ko don minw si ma tɛmɛ san 20 kan olu ka ɲɔgɔndan ta ko 22 o be tan moritani jamana kan san wɛrɛ 2021 jamana 12 de bena u ni yɔrɔ ta ɲɔgɔndan na a jamanaw dantigɛlen filɛ gambi moritani jatigi burukina faso ghana Namibi, Mozambique, Tanzanie, Uganda, Centrafrique, Cameroun, Maroc ani Tunisie. Mali ni ye kan U20 batlantan kononton jonjonta, Niger, ale sentena ye Mauritanie tala. Kada kan amasye soro eliminatoro kenekan. VOA Bambara tokola Bamako. Siaka Traoré kala selido.